mwesa bahira namwe nimwihanagure basubiye inyuma nimugaruke vuba vuba basinziriye namwe mukanguke yo nimukomereye nimushikame dufite umwami Imana ikomeye
umora mwene data ichi nzira na hozi tari tukiebe iza marira yawe kani teguye kugutabara ibi kufuna yosu imugire Yesu wacho gajimuna nira umora mwene data ichi nzira na hozi tari Nzira na hozi tari voi.